sobabini kuba sihleli iminyaka sobabini sadlula nobunzima sobabini
sobabini
bazokhulisa abantwana sobabini sobabini masihlali sobabini sithandwa sawa undibona ukuthi
Johnny.